Vile umeniweza na penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kumewaka jua kali. Mwaga maji nikate kiu kinipepe.
Oh yeah.
Nipepe.
Oh yeah.
Ay, mbasi leo tuko sane, lakini kesho tusiachane. Hani kimapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tusikane. Ah. So let me be your love doctor. Nakupenda sio chocha.
Oh yeah.
Sita kucheza puka.
Oh yeah.
Ay.
Ah, yeah, yeah, yeah.
Let me be your doctor.
Oh yeah.
Nakupenda sio chocha.
Oh yeah.
Sita kutenda baby.
Kupenda we never do you wrong no. Wewe ndio mwenyewe. Wewe ndio mwenyewe. Wind up your body pretty baby. You me want me no care what they say. Ya the queen of the yard but there no joker. Feel your love girl me woulda fight over. Express my feelings to you cause it real and true. Me no joke girl me really quite sober. You bust my brain box over and over. I be your shield girl me no Thai soldier. Deal with the matter my girl. Jiggle up your body, then your
belly tight
over.
So let me be your love doctor.
Oh yeah.
Nakupenda sio chocha.
Oh yeah.
Sita kucheza puka.
Oh yeah.
Ay.
Ay, 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 ay.
Let me be your doctor.
Oh yeah.
Nakupenda sio chocha.
Oh yeah.
Sita kutenda baby. Lakini kesho tusiachane. Eki mapenzi tuchizishane. Mimi na we hadi tuzikane. Baby basi leo tukosane. Lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane. Mimi na we hadi tuzikane. So let me be your love doctor.
Oh yeah.
Nakupenda sio chocha.
Oh yeah.
Sita kucheza puka.
Oh yeah.
Ay.
Ay, 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 ay.
Let me be your doctor.
Oh yeah.
Nakupenda sio chocha.
Oh yeah.
Sita kutenda baby.